Yo, nimetokea streets za Kisauni, mitaa imejaa visa na wahuni. Ukijifanya unajua huku unapigwa, yani miti kuni. Welcome to Mahudi, ukiwa bad utajua sisi tuko rudi. Kisauni tunaiwakilisha, we want to take Kisauni to another level. Sahi watajua nimetoka 64 family. 64 family, gang gang. Wanangu kina MK, wanangu kina KLZ, wanangu kina Cool Peace. Unaniita mwana. Wengine wanajifanya kuwa wana, lakini hawajui huo wana mwingi. Sometimes huharibu tu mambo kwenye game. Hey, wanajifanya marafiki. Sometimes ukiwa nacho wanakufata, lakini ukiwa huna wanakucheka, watakukonda kivyovyote. Hey, siwezi konda juu eti mtu anaingilia life yangu, just imagine. Nazisaka, ipo siku najua watakuja kunisema. They talk shit about me, I don't really care, I don't really bear. Even if one day, hey, wanoko warasi wote tunatoka mbio, watajua team zoza tuko on. Kisauni tunawakilisha. Hey, TK my brother, rest in peace. Yeye mbele sisi nyuma, tunawakilisha 64 family, King Don Tony. Hey, MK, najua ipo siku utakubali wito wangu, najua ipo day utasema unitake, najua ipo day tutafanya makolabo. Sija kufa moyo, najua one day watakuja kunisema kwamba whom I am, watajua kwamba whom I am, I'm the chosen one. Watajua street ni Kisauni, nawakilisha Kisauni, Bombolulu, Kishomoroni, Migadini, kote Bombo na Kashani. Wanangu kina Ramzi boy, wanangu wote kina Kingli, wanangu wote kina Raway. Ngoma zetu zitakuja kwenda far away. Walisema kwamba sisi hatuwezi kuja kuendelea na kipaji, kuja kuendelea na kipaji. Walisema kwamba sitokuja fanikiwa na ichi kipaji alichonipa Maulana, alichonipa Maulana. Kuimba si rahisi, wena ni vunyo unavyofikiria. Najua kungangana na pambana kivyovyote ili niweze kukuja kukidhi mahitaji ya familia. One day muziki itakuja kuleta maokoto. Najua one day my table will be full. My family, najua muna ni depend on me. Never worry, one day watasoma namba yetu, namba yetu. Kisauni star, Kisauni finest. Sai nimekuja kuwakisha hii moto. Wanoko, ebu ninokeni, atuambiani kama atusaidiani. Ukinipa ushauri kweli mi siwezi fuata, hakuna venye utaweza kunichanganya. Wacha nijitume, nazisaka hizi machapa.